sile daily. Mi float kwenye beats kama meli. Mini KCC sema daily. Breadwinner bila milk haiwezi. Rap game kani mechi. Mi naito angeshi. It's crazy na nizanga kesi. Oh, block majambazo ni wezi. Sa zingina ma Adidas. Puma na ma Nikes. Niki kuja na jeshi. That's no, I'm never kind. That's it. Wangeshi wa ma. Wangeshi wa ma ya. Mama kaniliza, how do you sleep at 90?
Oh, no, hapa sikatai, but nishai kupunguze ya msini lini. Ningedai, ningeadithia, sina idhaizi ndo beza mchini.
Singedai kocha chisha, lakini uko chini.
Singedai, atifucha chisha, decided hapo ulikuwa chini.
Singedai kocha chisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kocha chisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kocha chisha, decided hapo ulikuwa chini.
Nikitoka home chini juu nimengara. Chuo mtati tutu kidayo taparara. Baggy jeans parana sahara. Unikuzo yako bahati angemarwa. We mfishi, saka water pond. We mchichi, duga ngodor. Wombor, mara ha, mara ha, mara. Izo ni assumptions. Keja bila pena na makokroach. Inamanisha ujaosa. So I need a distraction. Stepa, anitoka boza. Wapi kayole junction. Easy games nazifanya. At my worst man I book a champion. Na shuku sana heaven sitaifika. It's for the rest. Option yeke kama caption. Option andika caption. Oh no hapa sikatai. But nishai kupunguze ya msini lini. Ningedai ningeadithia. Sina idhaizi ndo beza mjini.
Singedai kocha chisha lakini uko chini.
Singedai atikucha chisha decided hapo ulikuwa chini.
Singedai kocha chisha decided hapo ulikuwa chini. Singedai kocha chisha decided hapo ulikuwa chini. Singedai kocha chisha decided hapo ulikuwa chini.
Singedai atikucha chisha decided hapo ulikuwa chini. Oh no no hapa sikatai. But nishai kupunguze ya msini lini. Ningedai ningeadithia. Sina idhaizi ndo beza mjini.
Singedai kocha chisha lakini uko chini.
Singedai atikucha chisha decided hapo ulikuwa chini.
Singedai kocha chisha decided hapo ulikuwa chini. Singedai kocha chisha decided hapo ulikuwa chini. Singedai kocha chisha decided hapo ulikuwa chini.
Singedai atikucha chisha decided hapo ulikuwa chini. Singedai,